unadanganya sana, unajua Black Ninja.
Uongo unaishi.
Yeah. Ambao we say. Ghetto. Yeah. Yeah. Sometime nakuwa sober, sometime nakuwa high man. Unajua kila siku napiga vile vitu vya blind man. Sometime nakuwa black man. Nightmare, nightfare, no more ya maisha tazama amekuwa kiwak man. Ndio maana sometime nahitaji kuwa alone kama technology kichwani nago. Sure home need to get a boost of rhymes gonna microphone sometime na hustle on until night kwa ajili ya muziki na macho won. Nahitaji marafiki sometime. Ila kuna muda kama feed sitaji marafiki sometime. Maana marafiki sometime. Do my snitch sometime when I see if unapokuwa nao kwa wanna this is some time but wanna rhyme kusu demo frust hata kwa demo track huku nike rhyme kwa imisemo trash hila government no mas ina freedom ya kuspeech na vyo vyo na no vyo kutekwa kama roma wanna sometime niko bongo niko ngambo kabisa taki dogo sina shobo na vinabo dere macho kodo kwenye hustle sometime kwenye psycho ina inuzunguka ino nipa fursa hardcore wanna rhyme flow karo wanna zima fan sometime wakati mwana ndika kuhu tunzi fani wa rhyme mana kuna moody sometime ya uzuni share ya ma vibe yuli the man so your man at tafakari ya life so kiniona kama popo bawa loko bana kesha loko kanendesha so kwamba bro na nyeka sometime na bana matumizi so ya pesa na bana mageto life naishi bila uona my haters times I wanna ride with my baby I wanna ride with my baby pande za ufukwe wapambe wa mbuke so wapende ni kutoe out waje watukute kuna watu naishi maji matitu ila sometime kuna muda unashindwa kunywa maji kwa siku ndio maana sometime naona maisha movie ndani ya msitu sikia director Musa Banzi na mtitu ila hii movie sometime huwa inanipa mood ya utunzo rhymes kama Black Ninja na kwa ninja sometime you heard
we're out we out yo yo Black Ninja yeah. We'll be right back.